Exclusive, yeah. Zambia Balu music le
zilinde linde. Nowadays in the Makonti rakiti. Chains on back. Chikondi ndindalam. Vama love ndi kulimba. Nowadays in the Makonti rakiti. Konti rakiti, oh baby. Chikondi ndi makwacha. Vama love ndi kulimba. Nowadays in the Makonti rakiti. Konti rakiti, oh baby. Chikondi, chikondi. Nowadays in the Makonti rakiti, konti rakiti, oh baby. Chikondi, chikondi. Hey, nowadays in the Makonti rakiti, konti rakiti, oh baby. Siku wano zinga kufokese. Ndabisa mtima ndi wobonga pweteke. Chikondi choera ndi machifuna koma ndi mapeza chakuda, yeah. Ndi mafuna nkaza nga ndi konde sese. Chipenge banja ndika muvalike mpete. Chikondi chakuti satana anza tundi banja sanga konjese, hey. Koma ai, ai, sizi makara choncho, hey. Kapena ndi kutsowa mwai. Ndingo peza nsato ndi mibobo, yeah. Wachi yamba nali kuti ya kufuna benzi. Wachi wiri na ya kuti ya kufuna renji. Wachi tatwa nata wati ndifula machenji. Ne mwana wa mwona bale ndifuti kirenji, yeah. Chikondi, chikondi. Nowadays ndi Makonti rakiti, konti rakiti, oh baby. Chikondi, chikondi. Nowadays in the Makonti rakiti, konti rakiti, oh baby. Anyamara kunamitsa magero. Magero nao kapita mvivero. Kodi di kupita kuti kulibe ali genuine. Loving you baby, commitment. Chikonde chato chinga kale different. Ndika kupereke kumakoro. Akati darise agogo, hey. Nifuna love yako. Sifuna chuma chako. Ndipa sebe pure love. Chikondi chizakala ndi mpamvu, oh. Nifuna love yako. Sifuna chuma chako. Ndipa sebe pure love. Chikondi chizakala ndi mpamvu, oh. Chikondi, chikondi. Nowadays in the Makonti rakiti, konti rakiti, oh baby. Chikondi, chikondi. Nowadays in the Makonti rakiti, konti rakiti, oh baby. Chikondi ndindala, vama love ndi kulimba. Nowadays ndi Makonti rakiti, konti rakiti, oh baby, hey. Chikondi ndi makwacha, vama love ndi kulimba. Nowadays ndi Makonti rakiti, konti rakiti, oh baby.
Download more music on ZambianMusicNeeds.com.
Chenzo mbale, hey.